kukwenzeka. Umeza kamakhulu une toilet egcweleyo. Imeko ayinhlanga kwaphela. Kodwa mamela apha. Umakhulu uyazi ukuba zikhona izinto anokukhetha kuzo ukuze alungise le ngxaki.
Yey!
Umakhulu usisilumko. Uyayazi ukuba ilindle lizele zintsholongwane. Yaye ezo ntsholongwane zinokuba yingozi kwimpilo yethu. Ngoko xa kufikelelwa kumba wokujongana ne toilet egcweleyo, umakhulu akananto angayaziyo. Uxelela umeza wakhe ukuba banokucela umasipala eze ikhutshwe okanye bombe umngxuma omtsha wetoilet. Uthi ungade wonge ukuze wakhe indlu yangasese entsha njengoko naye enzile. Umakhulu ngoyena mntu unokuya kuye ukufumana iingcebiso ngale miba. Abasebenzisi abafunxisa izindlu zabo zangasese kufuneka baqinisekise ukuba abakhuphi lindle baliphatha ngokukhuselekileyo elo lindle. Makungabikho elichithekayo. Ncedani ngapha koko kusenzelwa ukuba sonke sibe sempilweni kwaye sikhuseleke. Jonga kwiwebsite ye-DWS ngolwazi oluthe kratya kuba ugutyulo yindima yomntu wonke.